wakkat jol o kewan jarindi natake jatili leedi malindi e darande mayri leedi sahel den kabar mo sudaki faysede bangal gede kewde so bilide ala hali hawalu madun enen to monto embe sabe gulli jamani lato sababu hello yotto leedi amendi bat tati gol ledde gol mi ngadata kambar mudun jati eden e mijo mudun leerunde afrique leedi malindi facintini farlabi fandaji mudun wakkat jol o do humtande hore milioji sappo taruji halkudi leedi mali tewtude ɗum ɗo ɗi goni saben dulawide milioji sappo taruji ɗi heƴata bangal gouvernement o won immadaraji huccinaɗe hoore andon wiide projet komani ɗo heeƴo jogolla hawaluji e kulentirji ladde bangal waytere wakkati e ley ngo heeƴo no wodi noon golleji jogolla duminde leydi e jammeji tilingo gollede fay ɓoyani ndenno ɗiɗo golleji ɗi foof gaɗama bangal jogolla wattu duminde fewde e kewal jarendi hornama ley nokkuji kewɗi ndenno yo dabareji goduɗe yo tan wakkat joni o huncade di hoore ɗo haniri so bangal huncangol hoore haɓɓo kewal jarendi tawe laam o andana ɗum yo kabar goɗɗo noon saabi laam o huncana hoore heeƴa golle ngo nokkuɗe ngo wawata waɗede nokku jiɗɗo yimɓe goni ka nokkuɗo foof goto wala kayi nattiɗi golle o huncande hoore tun ɗum yata fe caggal miijo wonde saabi wakkat joni o yo alhaali laamuji kaktaɗi nde gondi ƴewtade kabar pri sec ɗiɗo nokkuji ɗi yalla ɗi gattanakillo waytere wakkati ley gueɗal waytere wakkati woni ko dabareji hertaɗi huncana hoore ndenno yo dabareji lattoɗi sababu ɗiɗo nokkuji huncana hoore no fewiri golleji jogolla e wattu duminde ɗiɗo nokkuji leydi so bangal kuteji kewal jarendi dow ɓiɓe adama maɗum dabaji andon leydi nafa muɗum a mawdi sanne bangal jogolla muɗum ndenno so ɗiɗo nokkuji ɗi boni tan ladde matan ɗum sanne andon bangal dabaji leɗeɗe goto foof na hasidini bandu so ladde ko goni e muɗum wala tan yo hono ni gurdam jaati wala ndenno hani ngal ɗo kawrotal lato sababu nokkuji bonnaɗi ɗi andite yalla no yawiri kabar muɗum no humcine hoore bangal heeƴo golle moƴintingol ɗiɗo nokkuji ɗi ewo wattu goto o teddadi bonandaji nokkuji goɗɗi ɗi bonani fa ƴaɓiti wakkat joni o.